Banka yongedde amaanyi mu kaweefube okutumbula ebyenjigiriza mu ggwanga naddala amasomero ga Church of Uganda bwe waddeyo entambula ya pikipiki eziwera ddala ttaano zino za kuyamba abo abalambula amasomero ga Church of Uganda n'ekigendererwa ky'okulaba nga batuuka eri buli ssomero okusobola okukakasa ng'omutindo mu byenjigiriza mu masomero gano gweyongerera ddala nga ssaababalirizi w'ekkanisa ya Uganda Samuel Kazimba Mugalu bw'annyonnyola.
Nebaza nnyo abapaalupanka bano abasobodde okutuwa pikipiki ttaano mu kitongole ky'ebyenjigiriza ng'ekigendererwa abalambuzi b'amasomero kubanga Church of Uganda erina abalambuzi b'amasomero abagenda ne beekenneenya ensomesa eryetya ebintu bigenda bitya babadde tebalina ntambula naye abapaalu batukubye enkata era mbebaza nnyo kyenva nsaba tubebaza nnyo kubanga si bbanka nnyingi ezirowooza okuddiza mu ngeri eno bbanka endala zitwala butwazi naye okukomyawo okuzza si kwangu.
Ate Paul Bank egamba nti bagenda maaso nga bagira enteekateeka nga zino n'ekigendererwa ky'okutumbula ebyenjigiriza mu ggwanga nga Martin Mugisha akulira ebyentambula y'emirimu mu banka eno bw'atutegeezezza.
Paul Bank ekigendererwa kyayo kibadde kyakuyamba ekyakukwatagana ne Church of Uganda mu kubasobozesa okuba nga basobola okutuuka mu masomero ag'ewala wonna mu ngeri y'entambula. Tusuubira nti kino bwe kikolebwa then omutindo gw'amasomero gulinnya waggulu n'abava mu masomero ago baba balungi.